sawirkii 20 iyona ilamo lamada jid oo ebehey way jiri lama jid jidka iise iyonay jidka sheydaan ka hanuunsan yahay oo sheydaan jid sheyna ebemki faraxsan yahay jidka sheydaan usbalaaran yahay lankasto yaraantiis ilaa intii hatabar galay jidkun yaa ki dareeri jiri oo kana sheydaan dad badan yaa jidkunkii hogaamiye jidka sheydaan aad ayaa inhuun yahay laakiin sheydaan jid shey lankii raaw naarta yaala ku waraabiye eebahayna naarta way inkitala gali in sheydaan iyo xisbigiis la kitiinbiyo unuumaddii jidkan sheydaan ra'no shaki ma ka jiri intii naarta galaane uu ka maynin sheege jidka iise iise jidkiis faylan yah inkastoo dad badan jidkun aan ra'aane iise jid shey awkii raaw iyo lankii raaw berke eebe yaanin hogaamiye jannada ninka ki bishaareeyo yaana la fadee lankii iise jid shey in raa'o fadaw jidka sheydaan yaa andiide maddii iise aan koytaanna rabbiga ruuhiis yaa hasin siiye galbigiina fayoobaade wana faysadee ruuha eebe yaa tabar hasin siiye hasin geliye maddii jidka iise isinka diraaraasaan farxad yaa galbigiin ka buuxsamaase iise way ari aan jidka eebe yaa ninka hanuuniye owka adsee ati iise inii aan koyto fadaase ooba fadaase inii iise aan koyto dowgii ki waran dowgii eebe jidkiis yaa raa'aase sidanna intii aan barido yaa la koofadee oona dhato rabbiyow aan walhun yaasamaayi dembigayna buuxsami naxariis yaa koo barye way aamini in iise isku tilaabta korshey aanki dhimadi inii dhatana la koo baahan yahay wana la koo fadooy inii jidka sheydaan mar dambe aan ra'ne laakiin walaa go'aan ki deeri in jidka iise raa'o walaa kaloo fadee in aawkay ad ahaato maddii eebe sidan la aan waranto si faylan yaa kin dheegee.